ngokuka Mark 12 wayeseqala ukukhuluma kubo ngemfanekiso ethi umuntu watshala isivini wasibiyela ngothango wemba isikhamu wakha isiqongo sokulinda wasiqashisa kubalimi waya kwelinye izwe. Ngenkathi efanele wayesethuma inceku kubalimi ukuba ithathe kubalimi ezithelweni zesivini. Bayibamba bayishaya bayimukisaze. Waphinda wathuma kubo enye inceku boyona bayilimaza ekhanda bayithuka. Wathuma enye futhi yona bayibulala nezinye eziningi ezinye bazishaya ezinye basibulala. Kwase kusele umuntu munye indodana ethandekayo yona wayithuma kube egcineni ethi baya kuyazisa indodana yami. Kepha labo balimi bakhuluma bodwa bathi lo uyindlalifa uzansi ibulale ifa libe ngelethu. Base beyibamba bayibulala bayiphonsa ngaphandle kwesivini. Uza kwenzani umnini sivini na? Uza kuza ababhubhisi labo balimi isivini asinike abanye. Aniwufundanga yini lo mbhalo othi itshe balinqaba yabakhi lona laba yinhloko yegumbi. Lona lavela enkosini lisimangaliso emehlweni ethu na? Base befuna ukumbamba kepha besaba isixuku ngoba bazi ukuthi ukhulume lo mfanekiso ngabo. Base bemshiya bamuka. Khona abanye babafarisi nabakaHerodi bathunyelwa kuye kuba bamile ngezwi. Beza bathi kuye, mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu ngokuba awubheki ubuso babantu. Kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kuvunyelwe ukuthela kuKesari noma cha? Sithele nokuba singatheli na? Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo, wathi kubo, ningilingelani na? Lethani kimi udenariyo, ngimbone. Bamletha, wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi kuye, ngokaKesari. UJesu wathi kubo, nikani uKesari okukaKesari, noNkulunkulu okukaNkulunkulu, bamangala ngaye. Khona kwafika kuya abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza bathi, mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu, eshiya umkakhe engashiyi mntwana, umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona izelamane eziyisikhombisa. Okuqala wathatha umfazi, wafa engashiyanga nzalo. Nowesibili wamthatha naye wafa engashiyanga nzalo, kanjalo nowesithathu. Abayisikhombisa kabashiyanga nzalo, ekugcineni kwabo bonke, kwafa nomfazi. Ekuvukeni mhlabe vukayo, uyakuba ngumkabani kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo na? UJesu wathi kubo, angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? Ngoba mhlabe vo abafileyo abaganwa, abendisa kodwa banjengezingelosi ezulwini. Kepha maqondana abafileyo ukuthi bayavuswa anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi, nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo. Nidukile kakhulu. Kwase kusondela omunye wababhali, wayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle, wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? UJesu waphendula wathi, okuqala ngokuthi, yizwa i-Israyeli, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye. Woyithanda iNkosi uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Owesibili yilo, womthanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, awukho umuyo myalo omkhulu kunalena. Umbhalo wayesethi kuye, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo. Futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke nokuthanda umakhelwa njengalokhu umuntu ezithanda yena, udlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. UJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu, akwabe kusabakho onesibindi sokumbusa. Khona uJesu efundisa ethempelini, wabuza wathi, basho kanjani ababhali ukuthi uKristu indodana kaDavide na? UDavide uqobo lakhe washo ngomoya ongcwele ukuthi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho. UDavide uqobo lakhe umbiza ngokuthi inkosi, pho uyindodana yakhe kanjani? Isixuku esikhulu sasimuzwa ngokujabula. Ekufundiseni kwakhe wathi, xwayana ababhali abathanda ukuhamba bembethe izingubo ezinde nokubingelelwa ezigcawini, nezihlalo eziphambili emasinagogweni, nezindawo ezingenhla ekudleni. Abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa, laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Wayesehlala phansi maqondana nomphongolo omnikelo, wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni, abaningi abacebileyo babeka kakhulu. Kwase kufika umfelokazi ompofu wabeka amafadingi amabili okuyisithebhala. Wayesebabiza abafundi bakhe wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni. Ngoba bonke babeka ngokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofini bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho.